Vi tu come ho singhiti me ni chosha. Ah, wani ayue mse wala kinyana. Usingizi ni usingizi tu. Deni la usingizi na zima kuzini ipa. Usingizi na pakudai ajue uko nani, sehemu gani, wewe nani, wewe vipi. Ukilala umeshiba utaamka na njaa. Hospitalini wanakwambia ulale sana uokoe maisha yako. Kazini mwako meneja anakwambia usingizi ni uzembe. Siri ya usingizi ni nini? Kitendawili. Siri ya usingizi ni nini? Umekosea. Unipe mji. Unipe mke. Siri ya usingizi ni mwanamke. Ukipata mshikaji usingizi nyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Kiss me, my darling. Usingizi sili yake nini?
Back in the
shishare no comer.